Isambulo 2. Kuye ngelosi yebandla se-Efesu loba ukuthi, nakho akushoyo ophethe izinkanyezi zisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinze sibani eziyisikhombisa zegolide, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho, nemizamo yakho, nokubekezela kwakho, nokuthi kawunabamela ababi. Wabavivinya bazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo. Wabafumana beqamba amanga. Unokubekezela, wakhuthazela ngenxa yegama lami kawukhathalanga. Kepha nginalokhu ngawukuthi uluyekile uthando lwakho lwakuqala. Ngakho khumbula lapho uwe khona, uphenduke, wenze imisebenzi yakuqala. Uma kungenjalo, ngiyeza kuwe ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki. Kepha, unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolawu engiyizonda nami. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqoba ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila oseparadisi likaNkulunkulu. Nakuye ngelosi yebandla sesimina loba ukuthi, nakho akushoyo okuqala nokugcina owayefile kepha osephila kuuthi, ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho, nobumpofu bakho kanti ucebile, nenhlamba yabathi bangabajuda bengesibo kodwa beyisinagoge likaSathane. Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho bheka, uSathane uzakuphonsa abanye kinetilongweni ukuba nilingwe, futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi, thembeka kuze kube sekufeni, ngokunika umqhele wokuphila. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo akasoze oniwa ngokufa kwesibili. Nakuye ngelosi yebandla sePhegamu loba ukuthi, nakho akushoyo nenkemba yobukhali esika nhlangothi zombili uthi, ngiyazi lapho wakhe khona, lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane. Nokho ulibambisisile igama lami, kawuphikanga inkolo yami nasemihleni ka-Antipase, ufakazi wami, othembekayo wami, owabulawa phakathi kwenu lapho uSathane wakhe khona. Nokho, kukhona kuyingcosana enginakho ngawe, ngokuba unabo lapho abambisisa isifundo sikaBhalamu, owafundisa uBhalaki ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana baka-Israyeli sokuba badle ukuhlatshelwa izithombe nokuba bafe. Futhi ke, nawe unabo abambisisa isifundiso samaNikolawu ngokunjalo. Ngakho ke, phenduka, uma kungenjalo, ngiyeza kuwe masinyane, ngiyakulwa nabo ngenkemba yomlomo wami. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqoba ngiyakumnika kwemana elifihliweyo. Ngimuphe itshe elimhlophe, nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu, ngolamukelayo kuphela. Nakuye ngelosi yebandla seThiyathira loba ukuthi, nakhu ekushoyo indodana kaNkulunkulu enamehlo anjengamalanga bomlilo, nezinyawo zayo zifana nethusi elikhazimulayo, ithi, ngiyayazi imisebenzi yakho, nothando, nokukholwa, nokukhonza, nokubekezela kwakho, nokuthi imisebenzi yakho yokugcina miningi kuneyokuqala. Kepha, nginalokhu ngawukuthi, uvumela wesifezane uJezabeli, ozisho ukuthi ungumprofetikazi, afundise, adukise izinceku zami ukuba zifebe, zidle okuhlatshelwe izithombe. Ngamnika isikhathi sokuba aphenduke, kepha kavumi ukuphenduka ekufebeni kwakhe. Bheka, ngiyamphonsa embhedeni, nabaphinga naye ngibaphonse ekuhluphekeni okukhulu uma bengaphenduki emsebenzini yakhe. Ngiyakubulala abantwana bakhe ngokufa, amabandla onke ayakwazi ukuthi nginguye ophenya izinto zenhliziyo, futhi ngiyakumnika yilona lo wenu ngokwemisebenzi yakhe. Kodwa ngithi kinina eniseleyo eThiyathira, nonke eningenaso lesifundiso, eningakwaziyo okujulileyo kukaSathane njengabakushoyo, kangiphonsi phezukweni omunye umthwalo. Kepha lokho eninakho kubambisiseni ngize ngifike. Onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni, lowo ngiyakumnika amandla phezukwezizwe. Uyakuzibusa ngentonga yensimbi, ziphahlazwe njengezitsha ezibunjiweyo, njengalokhu nami ngamukelisiwe ngubaba. Futhi ngiyakumnika inkanyezi yokusa. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni.